food together.
Iraski, iba ngupi labantu? Iba ngupi labantu vele? Iba ngupi labantu vele?
Snack. I got a fancy snack with velvet cake. Sha, yeah.
akugezwe phela akugezwe kudliwe umuntu akugezwe phela akugezwe kudliwe umuntu.